Yo, ski, da, bita abastari, kandi batagira imari, ategereje umunani wase guzamufashe kuba umwami, akunda kwikorera kava, nako yita sirivizo.
Jeff Pro on the beat.
Umukundira ifoto gusa muhuje wamwangira vuko kuva kera ari gushaka lebo mukoresha nk'inkuko yabuza mujyana su akoresha beats z'instrumento arashaka competition kuri njye buri munsi ni koto arashaka kunyigerereza binyaga mu nda mu isomo siko sana koze ga mukizi ibyo wavuze sigomba ngo cotore broke kwiyumamaga indi itaba jya nkuburana utajya ushakira hit kuri urya kava banyirishi sigomba ngo umvi this ngo ubone ko nta kintu ugira ati Gwaye depression G Yuko wamvuze naravuga Leka tubigire game turangize mbone bagubika Iyi movie ingiro ni hinduka Iyi disi irakumara muga Urakuze kurusha uko bavuga ni iki gituma witwara nka kajuga Sinitaye kubanyanga anytime Hano nzasaba Sinitaye kubanyanga kuzi bambatije nyamabara Bamara anytime Babura kuma time Nubwo nakunzwe sha kubata mu disi ni mabata
Jeff Pro on the beat